ami uyisingomo zami salobola unondindwa
Baba wami,
we are the light.